Bwakedde nkubeerimu okwaka konzo n'ofubutuka obaawa olwo n'embugu gy'emyala yagala omulungi atobanyakowa otutankufumbira otwokya oba mukalu waseeka akajaja batuwanira abava embalalala yatenze yali akukumputa luvuto ofunye pipa namba kuba bingi byenkukwesa ebiziba yo papa kyogenda saba okulula maladigo benkuleetera envuluka kuba naboobera namyukamyuka n'oluyina basiba nanyweranywera bwofunye naboobera namyukamyuka n'oluyina basiba nanyweranywera tukuze wakansona enanga ebyomasaagi mu bugalo wano mbuka etooke manyote muyunja manyodi watamanyosaanika jajja yandaga we bakuma omuliro kyendi kika nzijudde ebyokya dadi yali mayumba kumi mulamba zegwofunye saava mu kikomera banzala sabasaba kurana yenakukwata kumukubya engwala twanywa mateeka mukene yali wambwa kyobola banalungi webinyuma kuba naboobera namyukamyuka n'oluyina basiba nanyweranywera bwofunye naboobera namyukamyuka n'oluyina basiba nanyweranywera bwakedde nkuba erimu okwaka konzo n'ofubutuka obaawa olwo n'embugu gy'emyala yagala omulungi atobanyakowa banzala sabasaba kurana yenakukwata kumukubya engwala twanywa mateeka mukene yali wambwa kyobola banalungi webinyuma kuba naboobera namyukamyuka